stance. You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kian Totola, Mama Kiba, Jami Nashiba, Reshkoku Iga, and I'm alright. Ushamba mwikokwa, mtoto wa kariyako. Chezi na dada zangu, na cheza na dadako. Mix some kongoto, wonga uzasiso, mindyo bisho. Iga na kustopu one, ochuru ziki hata tone. Mina fanya wimbo, wona fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Medioka, yeah. Medioka, speedy medioka. Medioka, yeah. Oh, medioka, medioka. Medioka, yeah. Medioka, oh, medioka, yeah. Chini, bigo, unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mlaji show, uyu komando. Stage mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washunguno, washunguno. No, 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 yeah. My people, no, no. Come stars, yo.
Game for 18 years, and I'm still around, I'm still on top. God, I'm sugar. Yep.
Oh la la, oh la 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 la. Oh no no no. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Medioka, yeah. Medioka. Speedy medioka, oh. Medioka, yeah. Oh, medioka, medioka. Medioka, yeah. Medioka, oh. Medioka, oh. Medioka, yeah.